Nobody like you, baby, you know. You don't love you, baby. Ovanera, sidanga nyenda kupenda sidanera. Nari konda muhenda ovanera. Wendo wa kwanza in my heart, ovanera. Dagu fiti yungukam.
Oh, pa. Niritanganya wengi. Ila kwako nimezama papa. Nilitembea sana papa. Ila kwako nimetulia.
Take a music. Come mix live.